Adama kulembeze mu district ya Luweero batabukidde abamu ku bakulu b'amasomero ga gavumenti erudeeyo nga baagala bannyonnyole lwaki abayizi bangi ddala abaagudde ebigezo by'ekyomusanvu ebyakamalirizo ebyakolebwa omwaka ogwedde. Okusinziira ku byava mu bigezo bino, abayizi 98 ku abo 1672 abaatuula ebigezo bino e Luweero omwaka ogwedde baagwiridde ddala ebigezo bino era ng'ekibiina ekyomusanvu boolekedde okukiddamu. Ku ssomero lya Bugayo Primary School abayizi 12 ku abo 20 abaatuula ebigezo bino baagwiridde ddala, so nga te ku ssomero lya Muwanji RC abayizi 10 ku 19 be baagudde ebigezo bino. Ku St. Matthew Mulumba Primary School abayizi 10 ku bayizi 22 abaatuula ebigezo bino baagwiridde ddala, ng'embeera y'emu yeerine mu masomero okuli Namakovu Primary School, Abombo Umeya Primary School, Lukomera CU, Lutete Umeya, Sako ne St. Peter's Ssemuyungu Primary School. Awabula Ssentebwa District ya Luweero Erastus Kibirango agamba nti ku mulundi guno bagenda kujjayo n'enjala nga baagala ng'agamba nti abakulira amasomero gano bandiba ng'ate beebakidde ku mulimu.
Tetwabawonye nga kuno tugenda kulaba era tubadde tulina byenjogedde ku katonda ekkawo ntibayimirizeemu nomubyokukyusa aba edi teachers bakitumale okulaba performance zaabwe zabadde zitya enayo n'abiri agalina abaana baabwe abamu nga bakutta ebibuuzo byabwe erya private limu n'erya gavumenti limu likituukawo omwaka ogwana eno yalina engeri gyadde akikuttemu nga buli edi teacher abadde alina obunafunafu ng'ajja kusanga ebbaluwa mu ofiisi okulipootinga kubanga naffe ekiruumisa wasoma obusomesa otegeerawo mwana anaabeera n'obuzibu n'otandika okumulondoola. Kyobalaba mbadde mbagamba nti oyo omu mumbuulire lwaki agudde ku baana 5 oteeka okuba obadde omulaba. Bye tugenda okubakolako bagenda kubanga bakyusa.